BlazeNation.com.
Esto qué es, baby.
Aló. Voy, voy, voy. Voy, 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 voy. Voy, voy, voy. Voy, 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 voy.
I love, I need you, I love. I love, I need you, I love.
Wo ni wongo. Aló. Sitegekeze, nishakwambia sipendekeze, sipendekeze. Wena niyaza, uniendeshe kama mamangu, toka pa. Wena niyaza, uniendeshe kama babangu, toka pa.
Moyo wangu shote sugu, siwezi kupendana, hakuna mwenzako.
Napenda shisha.
Uongo.
Come mix Lizer.